ZLatestMusic.com.
Mr. The Great.
Yeah. Bachama jumpo funa ise tibaye po ga ili.
Maimbe ya vera.
Okay. Yo, chung. Ine bagai, bamani ona monga ni libe future. Dine mamuna, mishi ni uo na kulipo funza. Dine babuza, bene sibafu na ndelu zo funza. Woke na funza, dane akali bobala chikwezi. Sungunga ni anza, hapa ni napia monga mulamba. Na mela minga, kunikwila we, picha konganga. Na choka baloze, kwene bantu wakamba chechirozi. Bapaka oma, bambela jea chitiri na mpumu. Hapa na mbela, test deo zani teza mabwela. Pana milangi, choi zangali la pali yoyeru. Na leta juni, marapazi gonze bambo yopa. Inendine the great, miningi bantu wazaka kumbuka. Jende pa kuomboka, ndise bambumu weneri wanika. Na kwela puti na jampo, kukuchila kulapa chinampo. Bati monga barabu, hapa na mbela, boze mishika. Dexi ndine mulilo mundu wanga bati zini masanika. Zaswa ni kalapa muka mamuma choka chechusi.
Great music.
Yeah.
ZLatestMusic.com.
That's the great on this one, huh? Guess you don't know.
That's the